SBS Radio.
Ua faa alia le te te o ta itai o le atunuu I leo sofa inga terorisi lea na maliwa I se tangata mamanunu ai manisi I Bourke Street I Melbourne I lea safari le taluai. I le ngata I lea ua faa alia I le faa la putupotonga a tangata ea fua mai Somalia, le Somali Community of Victoria, lo latou te ena o leo sofa inga ona o le na faa tinuina o se tangata na whanau ma tupu ae I lea tunuu o Somalia. O loo faa wawsu e suenga leo leo, ae ua faa ilo mai, o leena faiale nei o sa fainga o Hassan Khalif Shaya Ali, ma na fanaina leo leo, ma manua ai, ae muli muli ane uma lona ola I le falemai. E toa tolu tangata na maa nunua, ini tui mai se anga ese na umia e Ali, ma se ali ia fitu se fuluma le fata usanga le matua na maliu, ina uatui ina e Ali. Na saunua se sui o le Somali community, I Victoria, Shamaka Farah, e matua te ena, e la lātou whaala potopotonga, lene I o sa whainga.
We stand with the victims of this incident and send our deepest and sincere condolence to the family, to their families and friends. We commend and thank Victoria Police for their swift, measured and professional response and in bringing the situation promptly under control.
Na sao noa foi, Shamak Farah, o le toatele o tangata anu ui Victoria e a fua mai atunu o Afrika, la tau te ausi ta ia, ma whata awa I na tū la whonui au se talia nei.
We urge anyone with information to come forward. The overwhelming majority of African Australians in Victoria are law-abiding and condemn any acts that threaten our peaceful, vibrant and multicultural state of Victoria that we love so dearly.
Shamake Farah, ole Somali Community of Victoria. Na tu oia e le pale mia Scott Morrison, nisi o taala inga ale tapua inga isalama, I le tupu mai o sofa inga fapenei.
I've got to address the real issue here. I've got to call it out. Radical, violent, extremist Islam that opposes our very way of life.
Na tuwa ia fo ia le taitai le tuwa ngai Bill Shorten tala inga nei, ma ia whautua ina ia ave vave le whaatua tuanga I leo leo ma wha'a la potopotonga, o lo osu esu eina le nei whaanave lave.
Ever since 2014, there have been the security threat in Australia has been upgraded. I've worked with Prime Ministers Abbott and Turnbull and now Morrison, and we've all shared the same desire to do everything we can to oppose the violent Islamic extremist message, which has become prevalent in a very small part of a radicalised minority.
Bill Shorten, I wafautua ina le fa'ala potopotonga le Refugee Action Collective, ta'i o le maaloma le tu wangai. Ina ia awane I whaonga ina le osofa ingale nei Bourke Street, e tū le iai manatu tau wha'a ese, po ni manatu wha'a pito, ma wha'a ilonga lanu. Na saunua se so upu o le collective, Chris Breen, o wha'a lavelave wha'a penei, e whaingo fia I lava o natu si lima nisi I tangata e suulu wha'i mai.
Nervous about being, you know, wrongly blamed or targeted for false reprisals, you know, quite clearly. We've just seen, you know, Scott Morrison back down and bring children and their families off Nauru. Those people have got nothing to do with terror attacks. And, you know, people are nervous because of the way that incidents like these have been used by politicians like Peter Dutton, by Scott Morrison in the past.
So, Refugee Action Collective, Chris Breen. Ua whautua ina fo'i ele pāle mia se tete o Victoria, Premier Daniel Andrews, tangatanu ua le se tete, ina ia auane I avea le whaalave lavele nei ma mafua anga o le fefe ma le matau, ae ia wha'a wau ona whaia alatou fe au mga luenga, e pei ona maasani ai.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.